sawirkii 24:4. Lankalaya ankoy ise waynik ari adiga ruuhi adiga ka timid ruuhi ee behaywa adigana lan wiin yahay ate oo nabi ah may ani in sameeyo karti dhulkiya iska hanhori wiil yar ya ankani wiilkiina dhibaateysnay may weeli way ari ani lan kun dhibaateysan wiilkun hadii in aawiso ani naftay ee behay aamine laakiin ee behay aktiis walwalbo fudayd yaa ka ayin walka wax walba adkeeyaw waa ruuhi shaydaanka laakiin isayaa way ka ari adi in inkoy madi inkoyto yaa way koofadee inii adi eebehey kaliyay daalacato may weeli eebehey guloobta yaa daalacadee markaas yaa dadkii reer bani israa'iil iyo yuhuudi dhammaantiyood aad yaan qayliyeen laakiin ugu dambayntii iise way dileen madii dileenna eebehey yaa mucjiso ka waali in iisehey oo ka guulaysto shaydaan dhimashana ka guulaysti welishayna ma dhimadaaw lankii usi aaminana welishay ma dhimadaaw.